people I'm gonna try out here.
Touch, touch,
touch.
The African princess.
This is the vibe in some vino. Do they my issue feel a libo? The candy fry now my people. Bombay girl mix a vivo.
Yeah, ni jibane. She does what is a nini. Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Hey, call me when you're ready. I just wanna get ready. When you're sexy, sijiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi.
Bada ya club, one drill and two in one.
Home Kinyamwezi, yeah.
Lucy chatulali, mpaka giza tutoroka. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Lucy chatulali, mpaka giza tutoroka. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
mpaka giza tutoroka. Tunapita kila chochoro.
Wale wando bale Dune maisha vila livo. Appearance with a million jale. Bombe girl mix a bibo. Oh na my girl she need ya. Mpe baba dry hila ganja mpe mixa. Oh na mashikana pandishan. Shauza godoro na lineti locha nifu.
Hii collab na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Nashinga watoto dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa tosema ni speech ya mwini. Wazimie data mana tawasha VPN. Mine dana kuna jipya ila wound low again. Mashokolo magen. Watoto jipangen. Hakuna msoto bila pen. Na uza miko miko
chen. Yo sisi atulali mpaka giza tutoroka. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Yo sisi atulali mpaka giza tutoroka. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Au
you know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita. You know say I get this stamina. Bongo choto chote si tunapita.
Lyo sisi atulali mpaka giza tutoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro. Lyo sisi atulali mpaka giza tutoro. Oya wana tulali, tunapita kila chochoro.
Aou, aou, aou.